Onimpenda kare, onimpenda kamo simbo, onimpenda sweetie. Atena manto wa kiri kiri, temu kali ya miri piri. Ambe Kenya siri siri, hehehe. Watu tege ture njerene, tuwe tete kinyandu kene. Tuko chondende na we, niwe nkwenda ha. Onimpenda kamoare, tuwe temwe tu kamoare. Kimo, nakago kukamo kino, otu kone kilatino, wela mtegwala
Ras Freddy
Ochori Filipino, wete sarome kanankilo, kwenkoro kinyambigo, ole fembala Watu tege ture njerene, tuwe tete kinyandukene, tuko chondende na we, niwe nkwenda ha yeah. Uni nkwenda kamware, tuwe temwe tu kamware.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Ras Freddy.
Kadipo deka ugekena, haka lipsi kika na wanja. Ngwete siri mami, na ngombeke kinara. Koro ya kwa jali, lokwe kwa kumochara. Kadipo deka ugekena, haka lipsi kika na wanja. Ngwete siri mami, na ngombeke kinara. Koro ya kwa jali, lokwe kwa kumochara. Ngwete siri mami, na ngombeke kinara. Koro ya kwa jali, lokwe kwa kumochara. Flavor jambera, mbikira mpengo ome kananchera. Ndongi amburu tenjera, nkabo nkabo meru kana kegwa. Tuete meru wakanda, ukareke moki moke danda. Kogorele karinda, tine danse moki nyo kinanda. Hey, na wake manja tembecha, inga nkoro pasi kana randa. Kadipo deka ugekena, haka lipstiki kana wanja. Ngwete siti mami, na ngombeke kinara. Koro ya kwa jali, lokwe kwa kumochara. Ngwete siti mami, na ngombeke kinara. Koro ya kwa jali, lokwe kwa kumochara.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Ras Freddy.
Kona tana shati. Mami wikenari. Namone samu kadhuru. Eli moregas. Ai tuete kubo. Mawa kwa mwenda.
and get a hire. Who that, you only kyle. Kuma me run a rap na me style. So you better get ready. They must have some gold got the car in a room with them. No, 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 you can eat it. When I ain't give some tepe ni kawa koko nudi. Me rain kama tete kuma me run mo kada. And I'm starting na yataro baka tikera mo kada. Cause I'm dope and I know it. The land that I'm on is fast. And then me say to slow, can I say it? Jugu to rose, can I say it? Mamita, mamita, can I say it? Manoti, manoti, can I say it? Yeah, this is coffee, but I say it. Mumero, mubaita, you know that. Karani, machete, I kill that. What you need to keep nowadays, wako like it. Keke, eh, wako like it. Keke, eh, wako like it. Keke, eh, wako like it. Like Paul, last year, I ain't even on my Cali flow, ni Caspia. Cause Masaka Dome, my Terere. Akili the Green, my Kerere. Killing the Speed, Smotary. Nasulu Bisha, my rapper, Calvary. Ile design ya bana, bass falling. Mulan, bana, bass. Too much sauce, ketchup. Sydney, me, I want a ways of ketchup. Baugere to Tumba. Tongera, my Roma.
Ras, Baugere
to Tumba. Tongera, my Roma. Chupa, amina, tupa, kutupa, tupa, tane, tupa, fisa, tupa, kishi, mifupa, niaje, mifupa, tuna, kutoka, keta, muta, kula, mogo,
Ras Freddy.
Buena, tena. Yeah, nati flow, punchline, pia delivery, mistari, zimbe, iva, nikati, metoka, grocery, chosari, vile hizi, mistari, ni atari, mistari, sisa, nasari, nimekampu, mata, beat, next stop, sini, mochari, wakileta, beef, basi, tupa, tane, buchari, niki, kill, show, si, empresa, nika, Chupa, amina, tupa, kutupa, tupa, tane, tupa, fisa, tupa, kishi, mifupa, niaje, msupa, unataka, tukangeta, muda, kula, mogoka, uko ready, kutoka, wacha, tuzisiki, unaroll, na masete, basi, wacha, tukatike, things, tuzifike, wacha, nikusike, watu, poska, kuo, wacha, watu, wanike, ay, ay, nasikia, zimeshika, zimepanda na, nakuwaga, mbreakless, tukipanda na, wanabonga sana, hizo, nipanganga, kapasta, ngangana, siwezi, ngangana, ulisia, demasete, wananijua na, I don't talk, mi urapa tuwezi fana na uliza kina kana na iyo ni chapa, iyo ni baba, iyo ni kebana acha ni change flow ndena rande kalana mistari balaba zimefika pondo mbezete na getondo pesa kwa kiondo karani machete mumero mbaite you know how I do Biji mekurwa na ndoji nigete kengi ndebi ya joji na mistari faya tari aje mwanki togi nsaji mirande nembaji weta ongera ndaji basi kaza jela zimefika tuki vela biji nzi the real OG mistari ni fonji mistari sisa rongari mistari situ nzi boy 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 On the real, back to the past, back to the flow. I tell you what show, vile me who do, vile me who go. Aye, can it beat me na kata kama ni show, nina pata kama ni beat me na saka. Wajit nite kwa vichaka life, ni vile nataka. Kawa kata kata, vile me nataka na vuka mipaka. Na kuja na paka, tisari stories are doggy. Na kuja na bogey, kuma mero taraka nizi flow. Nikaya nizi upepo, nikaya nudi. Batiaji wana nikuji na kuja ki sniper. Kwa kwa hak, nikona uzi, huwa sipendi upuzi. Wana shinda na nasi, nikaha tuko kakuzi. Tuko zile za wa baby.
Hold up. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Ras Freddy.
Listen, boy, 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 boy.
On the real, back to the past, back to the flow. I tell you what you believe me, who don't believe me, who go. I can't beat me na kata kama ni show, ni na pata kama ni beat me na saka. When you beat me, I'll beat you alive. Ni vile na taka, na wakata kata vile me na taka na vuka mi paka na kuja na paka. Kisari stories are doggy, na kuja na bogey. Kuma mero taraka ni the flow. Ni kaya ni the upepo, ni kaya ndugi. Batiaji wana ni kuzi na kuja ki sniper. Kwa kwa akni kona kuzi, huwa sipendi upuzi. Wana shinda na nasi, nika hatu kwa kakuzi. Tuko zile za wa bebe.
Namukia niko insta, supa na kusipa nuna dinda. Binda, ile tipa na tatisha. Ida, wana dhani ndalalisha. Chuma, ona uyu, hako danzo amebeba. Ona uyu, hako chapa na mabella. Ona uyu, chunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, tuende dada blanda.
Nasi uli kosa, supo si stress. Kama rene kisha, basi unipe. Natural beef, wa last money spend. Haja gani mita, Mr. Bagain. Kena si uli kosa, supo si stress.
Rest.
Kuna shule kuja daro, nanas, puff puff, orosho, piga shodor, kuna giza, ziki nice, tuji nice, uweke story, kata maji pia shada legalize, wali kisa takita,
kata kisa. hapo nyuma nasibika manafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana katangaze basi baby si upandana minayo basi tunabandana minayo basi tunabakana hapo nyuma nasibika manafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana
Madibala na zinyama nikani kondonyo Nikidungi nimepaka netachoma mboto Nikibutu nikinyanya na poteza toko Zikibundi zikinyana zipeleka soko Ndwa tapo machapo mbake toe toto Pigo finga na kibole kimeja mangoto Na yote yopa na nokta na piga goto Sante guarano kupaka na joto
Banana, minayo basi tunabakana Hapo nyuma nasibika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Bandana, kani mlena inabidia weke lawama Toka tiki chiki mbanga basi ulala Toto yako yeke fiti na ikulala Andawota na kwa miya shaitangaza Na kwa miya shaitangaza Nina nereka mnashada tute washana Pale zabe macho zangu zimenyanana Kikuridi imestegi nani
Banana, minayo basi tunabakana Hapo nyuma nasibika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Ingi nani ya goro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za gondogo chongo Na mimboko mbaka usoko Tema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa batwa na dundosa Pale downtown na na dundosa Pale down, pale down kudundosa
Kwenye umejibeba nga miudai miudai miupenda na benda Chako venye umicheza nga miudai miudai miupenda na benda Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na benda Fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na benda Miupenda na benda Miupenda na benda Miupenda na benda Miupenda na benda
I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
No, but I see the gang. 107. Hey. Hey. Pick a young goma, chance a young goma, man. Boy, a DJ, chance a young goma, man. Hey. 107.
Can you give me V.I.?
Weka kadem kako fiki kukule don meba kisha umbo fiksi ya kulika weka kato malkenyuki 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 yani queen bee machine
Queen bee machine
Kakona queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
Kame beba steki piki nika queen bee machine
Queen bee machine
Kagi namazi ya chene nika queen bee machine
Queen bee machine
Yeki zidi umenguwe nika queen bee machine
Queen bee machine
Kala nyuki yoni yani yani queen bee machine
Queen bee machine
ni kusponga matin basi nipe hiyo juice tamuika ina kindo Ngoja deba ni kunyuke basilea utatika ni ngoza wacha kwa koweka Na kamisi nikithani rodi naro kusukia ni mkaka Misi fresha kwa mastungo nita kushika kilibaru Na ukianza kati kuwika nita kumbwa gageza Kuguru nishe shimolo kutadhani mcheza pa
Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki 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 yani queen bee machine
Queen bee machine
Kona queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
Hamebeba steki piki nika queen bee machine
Queen bee machine
Kaki inamazi ya chane nika queen bee machine
Queen bee machine
Nekisini umenguwa nika queen bee machine
Queen bee machine
Kala nyuki ya yani yani queen bee machine Izo utembe na lazima
Queen bee machine
Kaka queen bee machine Kaka jongezo wazeze Shika zito kama brana na ulaze Ili mwenye hana
Kakijipa nikachapanisha na ukuta Nikachape adi kachachisha kwa mbuta Ulegeza ziko niba nyuma no miukuta Winga kwangu itabidi umeikumuta Makechani weekend lazimo toe form Na mamlena wakilani susitua bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze Kabibu kakoblame na kajongeze wazeze Shika ziko kuma brana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Sasa tumerudi tumecome na the beast Hit make a lunatic snap on the mic Sena's DNA gonna make you wanna lick That's it to the beat you skipping on the feet When you like a fake you talking on the feet Nimepata combo kahani she a threat Like the way you like it's a easy till a wet Like the party go car wanna make you sweat Wanna make you let go bar wanna pull it out Sasa tumechapisha sema peke jang
Peke jang
peke jang peke jang peke jang
Stand, I'm a sit down Mina jeshi za dominion Hini gift, yako ni opinion Hini skill, yako ni ninion Kani kumanga niko fit mamkuli Kani kumada mindo beast amjubi Energy na keep kambuvi Buzz na sentence adi wadoi ni tajubi Punchlines Dondi, kani kutema uli nikidongi Man with the best niko ligi ya Sony Ey, kani ambition ufiki himori Check it, check it, check it ready Nimeleta kudevi Lazima ninge kill hini gente Mistari zine bending ziko kideti Check it, check it ready Nimeleta kudevi Lazima ninge kill hini gente Mistari zine bending ziko kideti CD condemn, I'm still hip hop for them Fishers of men, niko net ku CD modem Mziki ko set Niko busy connect, flow tight, kani ngongi kuwa strictly ko set Woo, imeni bidi nonge, naleta friction kwa umiki omen Guiji, naleta wave, niko windy game, nimeifadha mindyo dingi mothe Eh, niko bass ka vibanda, nagurumisha kama bass ya kinanda Kani kelele niko safe ka kiranja, navuta heri siko bass ya kiganja Born with the fire, villain avenger, tadhani, mtoto akalisi villain a enter the dragon Mia kwa mia villain ascension, ni jana niko classic, we wanna be
Música no discrimina Si el ritmo te lleva a mover casa ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que
Ras Freddy.
El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta
Freeze.
Y Balvin, Willy William, me gusta
Freeze.
Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy
Freeze.
No le bajamos, más nunca paramos, eso es topado y plan.
¿Y dónde está mi gente?
When
on a cut a wembe,
when on a cut a
wembe, when on a cut a wembe,
wembe,
wembe, una wasu kaga di,
zaga zaga, zaga zaga,
Zaga zaga, umewaka, madengi metaka, ndo kwa de una taka.
Chimi ata chit chat, chit chat, ayy. My damn keep out around the clock, ayy. Me crush you out, they want to fuck. My damn keep out around the clock,
ayy. I'm done a jaga, so na give it to them. Forget this, I mean I give it to them. Really happen, nah, and I want it again. Nah, me na give it again. So my damn don't copy, so she na time, na my body man. How many parcels are, hey, my body man. Cause the girl, me no chat, nobody man. Cause I'm super, the pop your body go. The set of the monkey, the longer the tail. Manigga, manigga, go to your cell.
So my team when up in the village, give me na delay.
Naga we young, give me na delay.
When on our cats are in bed.
When don't I cut a wembe?
When on our cats are in bed.
When don't I cut a wembe?
Wembe, wembe. When I cut a wembe.
Wembe,
wembe.
I say my tongue, I say my tongue. Sharuba, tima jima
tongue.
Minya she, pika karam. Basman shivo suna fam. My baby, kidogo, kidogo. I say my fungu za marenge wasi. Kidogo, hey, kidogo.
Basi nipe yote ni furai.
Ras Freddy.
Mapocho poncho, adi nirambe sani.
Nenuita, ani, anavokata, shwari. Yani tamu, sukari. Mtoto fut, burudani. Mazaga zag, mazaga zinyo. Ingo mainiki, bila mbinyo. Uwanjani, onalino. Iye, siweke jingo, pandisha jino.
Weno na wakata wembe.
Weno na kata wembe.
Weno na wakata wembe.
Weno na kata
wembe. Wembe, wembe.
Saguni balama za chui chui. Tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
Gidi 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 go down. Gidi 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 go down. Gidi 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 go down. Go down.
I make you dance, oh.
Gidi 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 go down. Gidi 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 go down. Gidi 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 go down. Go down. Go down. Endo na vyo zitingisha. Unatatisha nimeshikanisha. One time nalisha pata picha. Vile ntashikanisha arithi na mbingu katikati. Nijenge puli ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine shocking you wende Bangkok. Itisha on the night.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you
to dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down.
Say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Ras Freddy.